tear, from darkness to light. DBS, Nakiji, tulikuwa down, Yesu akatuokoa, based on a true story.
Amini Yesu ufunguliwe, amini Yesu upate nuru, amini Yesu atupate mashaka wao yapate. Amini Yesu ufunguliwe, amini Yesu upate nuru, amini Yesu atupate mashaka wao yapate.
Ni hadithi napeana ya upendo wake Yesu na fadhili zake Baba. Hebu wewe nisikize, nilivuta bangi sana, tanga nayo nikakunywa, nikatusi kila mtu bila aibu. Nakwambia watu wengi kanitenga kwa uovu wangu mwingi, maisha bure nikaishi kawa mtu oyahe. Ila Yesu kaniokoa kwa uovu, kanitoa maisha poa, kanipea nitazame hivi sasa.
Amini Yesu ufunguliwe, amini Yesu upate nuru, amini Yesu akutunze.
Jesus, bado anakupenda.